Batake wol pol aranol ha korentuen. Faslu wol sappo e joabot. Derdam en, se mi sifti nora on dinjila kanga jumi on. On jabika, nukdin kimoton dari do maka. Be maka kisoton, to on jogita keka bananga jirmi on ka. Tonanon, on nukdini mere. Mi andini on kubarol ngon jabmi be hore am. Dako artu mi wii won. Almasihu mayi ngam dalila hakkeji men bana no winda nder defte. Be uwimo. Nyande tatabre Alla ummitini mo diga mayide bana no winda nder defte. O wangani Pierre, den o wangani pokara en sappo e dido fu. Bawo majum o wangani derdiraabe ko buri temedde njo. Burna mabbe don lutti ha jonta, amma wobbe mabbe mayi. Bawo majum o wangani Yakuba, den o wangani nelaabe fu, haragare, bawo mabbe fu. O wanganiyam minbo ko mi lati bana bingel dayangel gel hebbinay lebbi mum mi burdo lesu go chaka nelabe ngam mi tonyi jama'are imbe Alla mi he aywi e go nelado amma ngam mo ere Alla lati mi nelado mo ere mako do am lataki mere bo mi huwi ko buri nelabe fu wato na min huwi dum amma mo ere Alla der am ko min ko kambe Minin nelaabe fu min don gaajina din jiila bana mbi'imi on bana non nuddinirdon bo nda ni waju amin Alla ummitini almasihu diga mayde noy wobbe mon biirata maybe ummititaako to ummitineeki maybe woda den kam almasihu bo ummitaaki to almasihu ummitaaki den kam waju amin laati mere nuddinki mon bo mere ko tulli dum min pewani Alla ngam min cedi mo ummitini almasihu diga mayde ase O ummitinaimo to fakat maybe ummititaako kam ngam to maybe ummititaako den kam almasihu bo ummitaaki amma to almasihu ummitaaki nuddinki mon nafata on majjube der hakkeji mon ha jonta nuddinbe almasihu maybe bo kalki to en tammake hebugo hayru ha almasihu den ngendam jonta jam tan den kam en buran yimbe fu yurmugo amma fakat almasihu ummiti diga maide ngam majum maybe fu ummititto bana no mayde nastiri dunyaru ngam dalila neddo bana non ummitineeki maybe bo wardan be neddo yimbe fu mayan ngam dalila kautal mudum en be adamu be fu be ummititto bo ngam dalila kautal mabbe be almasihu amma ko moy do tokkindirki mum almasihu woni artudo to o waroyi masihin ko en ummititto den timmode waran almasihu halkan marbe laamu e bawde e ruhuji konneji Alla fu den o hokka laamu ha jungo Alla babirawo ngam dole almasihu laamo seitu Alla wallini konne en mako fu leskosde mako konnejo ragarejo kalketedo dum waade ngam deftere wi
Alla wallini ko dume fu leskosde mako
to wi ama
ko dume fu
fakat Alla ballinan dum dum limaka to biddo Alla latake jawmirawo do ko dume fu Den kam o sappanan Alla baddo mo jawmirawo do kodume fu ha Alla lato kodume fu der komoy numte hala fere bo wodi wotbe der jama'are mon jaban be ngiwam baptisma ngam maybe to gonga maybe ummititaako dume ngiwam man nafata kadi ko minin bo ngam dume min jabata nawnego mallambarego tum derdam en fakat bana mi mantorto on yeso jawmirawo men yesu almasihu nyalde fu mi don der jote mayde ha efesus mbatmi habre satunde bana be dabbaji kalludi to mi wala tammunde ummitinego dume dum nafatammi to maybe ummititaako ndikka en tokko kongol gol
nyamen njaren ngam jango en mayan
ta este ko emon
gondal be kalludo wonnan gikku mbo ongu
Late on hakkitbe fottananbe Alla ta mbade hakke amma wobbe mon anda Alla mi wi dum ngam ha on cemta tema goddo jaman
noy maybe ummitirto bandu ndiyebe marata
kayya awala hakkilona to aawi awdi dole ndi mayata on ngam ha fudgo mari yeda ko awa bo na dum fudgo mango be ha koji mum amma dum gawel mere bana gawel gauri malla kongele amma Alla don hokka gawel fu irin bandu magel bana o muyi awdi kondiye heban bandu mudum balli kuje marde yonki naadi goti. Balli yimbe chendiribe balli dabbaji. Balli cholli chendiribe balli liddi. Wodi bo balli asama e balli lesdi. Balli lesdi mari ngarol. Amma balli asama bo mari ngarol fere. Nange wodi ngarol mum. Lewru wodi ngarol fere. Ko de bo ngodi ngarol fere. Ko ngarol ko de bo lataki gotol. Jaingol horre nde. Sendiribe jaingol horre ndea. Bana non ummitineki maybe latorto. Ko uwa dum nyolan. Ko ummitito dum halkata sam. Ko uwa dum tampudum nyiddudum. Ko ummitito dum chembitum bodum masin. Ko uwa dum bandundu kusel. Ko ummitito dum bandundu ruhu. To wodi bandundu kusel, wodi bandundu ruhu bo. Gam deftere wi.
Adamu ne do arano lati yonki geti.
Amma Adamu ragarejo. Wato almasihu, lati ruhu ndoko ungendam. Namo ruhu artata, amma mo bandu, paodon mo ruhu. Adamu arano takrama be munuhuldi lezdi. Adamu didabo iwi haasama. Yimbe lezdi nandi be Adamu iudo hamululdi. Yimbe asama nandan be iudo haasama. Jonta en nandi be mululdi jo. Amma saa iwaran, de nandeten be iudo haasama. Derdam en, kon gitmi famtin go on ndadum marde kusel e iyam nasatala mu alla bandu mayandu hebata dumago sey mi wangina na on sirri na en fu en mayan amma en fu en gaydoto dum wadan law bana ma ande yitere sa i holo luwal andinta garki kito duniyaru ha pufki luwal man maybe ummitito be ngendam dumidam enen yebbe sa imajum en keban balli kesi balli men kalkandi bornoto bandu dumindundu halkata to dum latake bana non den kam wolde annaba ku gongdan
wade halki jalor gal timmidi an wade toy jalor gal ma an wade toy bawde ma
bawde wade iwi ha hakke bawde hakke bo iwi ha tawreta amma yettore latano alla dokkando en jalor gal be jawmirawo men yesu almasihu ngam majum onon derdamen yidabe late on tabitbe be dimbatako chuklane kugal jawmirawo foroy gam on anditinare mon der kautal be jawmirawo latata ko mere